You are now tuned into Guru Nation.
Remember where you coming from. Zambian music published, don't see
old. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu fufene mwayamba. Mudelele ine waiti mochuke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu fufene mwayamba. Mudelele ine waiti mochuke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Levo silingana, ligi silingana. Levo silingana, ligi silingana. Levo silingana.
Kani ya mundike wabanjinga sanga ya kileko. Levo silingana.
Put liquor, suck a knife. Niamika Yesu for such a life. My God school no ni sacrifice. No ni Old Testament I publicize. I'm probably nice roughly guys. Muni biting I'm a public eyes. Showed you fry mas manje guys. Mwamkunga to me that's family ties. Did it first with titty eyes. Push hustle sienzeli size. Journey to the west na DJ Low. C-Rex pam tunda I brought the spice. Mwaziba Montana kwa mesa. Lelo mwamba no zimbesa. Funo chat and twist kamvele fuka maguru. Ni bista kukwesa. Kuchipata ngalibonga labo na show. That's why I rap plus like I'm a bro. Wakamba prophetess atashi wakwena chokela. Na believer that's for sure. Run Bella style. Tan twisting na storytelling. I'm like wow poison akunshito na my evil smile. Kuchecha tamisina God is no doubt. Ever since napunda marapa wana badwa fuluma. Mariplika wama host voice. Vena monga generator type of noise. I am the only rap guru. This is the beginning shaka ilembe singa chile shaka the Zulu. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu ifufene mwayamba. Mudelele ine waiche mochoke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu ifufene mwayamba. Mudelele ine waiche mochoke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana. Eloi eloi. Lama sabakatani.
Levo silingana.
Sanctify me father before I skin my brothers. Zip me thereafter. Olo ninjala na ganja. Na gwada pansi na ziche pesa nifuno ziba wai wachinjo. Lome biligi anga ni ya mundeke matiwa ni juwa ni ya pamanjinga. I was once your sweetheart. Nangala bwanji demon. You are endorsing my lizard. Burning my crown and killing my vision. Rapper wa maficha wesa na blow epo na nyimbo yake. Ada. Kamba you were signed before me when I'm the one that brought you to my brother. Ada. Palusaka niweka we upanga sharp vya wakucheka. Posting na chila ina engine yo mangi wamo. Okay na leka. This is for my fans and hustlers. Never look down on your friends olo masela. Always remember God imwene kwa chela. Never sacrifice your blood. Iweka mbeba vena poblowa paka watu kwane. Misleading bano funa chape mane. I am a testimony wane nane. Kill it with clean flows ngatunga kwane. Danger, 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 danger. Wise men follow me like I'm in a manger. Guru silevo wanjenja. Nilibe friend indi mwema stranger. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu ifufene mwayamba. Mudelele ine waiche mochoke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Musalengese ni kasalile moku mwamba. Simu za chindama wasu ifufene mwayamba. Mudelele ine waiche mochoke laku. Yesu anawina kale mkondo soni wapita na tiga vum. Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana.
Kani ya mundike wabanjinga sanga ya kileko. Levo silingana.
Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana. Ligi silingana. Levo silingana.
Kani ya mundike wabanjinga sanga ya kileko. Levo silingana.
Everyone can produce. Not like DJs.
Zug Beats made this.
Remember where you coming from. Zambian music published. Don't see old.